Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe heddi be jamwale modde de ngone bete talataare 13 lewru desambre hitande 2020 yamde jena yottake mankanu e wankorowelle lamu bankas Ousmane Niall Boulo kabaruji do Mamadou Ouattara to goggi jande to tombuto le saha leydi malingal ndiyam ana wondi e jokkinde nabbude jamara nde ana wada ko wayi fu sakkade ndiyam dam nadde le ciudi hono dun wayri wadde ille hitande 1993 e wi jode be bangi mayo go ko buri terroriste en capanɗe jeegon colsina kaake kaɓorɗe motoŋaji nanngama bomboje kewɗe dow o bonna ɗum yo golle mo larmi mali waɗi ley lewru novembre ƴaɓɓino ndu suudu dogotoro dijjeni ana jogii tiiɗalla rafi golloɓe heƴoɓe fayi e taweede ɓe gon o tiiɗalla waroɓe sawraade ley siescom o kay ana jetta dogotoro en ɓe yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗaade studio tamani ko yata lewru joni region Tumbuto ana wondi e yolade sabe nabugol ndiyam mayo jodibe bangi mayo go yogabe koltiwido hono dun wayri wadde ille hitande 1993 dun woni sakko doni sakugol ndiyam mayo go ko takku ndiyam mayo go ni fu dire dun bonni kesse kewde leede nokuje jamarande ana wondi e wadde ko wayi fu fa sakko natugol ndiyam dam le gure de fa bedure den famo kedden ko danaman mayga hebini do faba muy hejabe amé wombe le nokkuje do faccitango Mamadou Samaseku e Fatoumata Mayga
sugulaji woytangoji wodi dido wattuji di bangal kettal nyamri dum won ko tayka ile hala Abdoulaye Haydara jokko horojo gulir rahmane demal diri e wi mako soni wala ko dawra anatiidi kasara nyamdu wasa yede nokumabe o
natugol ndiyam dam bonni ko yata hectare ujunere kanyi e temere joyi fa han an heddi bete fu buri bonde min anda fu ko min gatta min anda nde dum daroto gelle de fu kewi ndiyam
inondi jamarande fi dabre kiwdi yalla buutidi sande bonandaji di sawbini kewal ndiyam mayuji keddana Mohamed Traoré kankuni secrétaire général conseil local kankuni secrétaire général fedde jeunesse to diriton
les communes les gelle to dum buri wande bonanda woni danga sariyam garba koyra jamma ila nyaloma suka jokolbe ana dari do koyde mun en hebbininde chaakuji njaarendi dum fu hada ndiyam dan nadde hikka dam nati fa sanne dan wadi bonande mawdo
andon wiide nokkuji kewdi lamu Tumbutu yiddi dido bonandaji ndiyam e wi hejabe lamu tonbe sabe mudduno yimbe gouvernement na doma tonno fay boyata
nabbugol ndiyam mayo dam ana lato sababu fa daro le nokkuje yogaje dun ko himbe yogabe nawtortoto yubortu be himbe ko heewi e mabbe fu yerewbe e be nawtoro dan ndiyam njudi dam lodde kaake lonnude naadu lodde sukabe hayne doktore en kolliti wiide nawtorade dam ndiyam ana wawi wadde kuteji dow cellal jamare nde anni ko Mohamadun andirteedo bamoy kebe hebini en kankoni kejjal amen to yuwartu do faccitango Mamadou Samaseku Fatoumata Mayga
nyande fufu himbe yuwaru na doko yaade nokkuji don jammeji dariidi hebete penda toure Youssouga l'école o mo jeyda e nawto tobe di don jammeji di holtiwido andana farati ko dum sambinta do cellal
nyande fu mido wara lawbi de ga kaake mi yigga barmaaji am kam anda yalla ndiyan dam ana sabimbina nyaw
Amadou Boukoum yu horojo kabaru ndiyam ceni dam yuwaru e wi mako ndiyam yamra dam nawterede yu tanna dam gollirde mabbe de
e wakkati cakitinɗo o rewɓe kañƴe e sukaɓeɓe fuu nawtirta ko na ndiyam pete ɗum haana ndiyam kanɗo nawtirede woni ndiyam robi
nawtorgol ɗiɗon jammeji ɗi na wawi sawminde ñawuji cattuɗi eɗi mbawi ɗum latade sababu tiɗalla mawka cellal jama wi docteur Alou Dembélé maniɗo ceennam to sesraf yuwaru
nawtirinde ndiyam ɗam ana jogui kutteji dow jama o saabu e ɗum sabimbina ñawuji kewɗi hono reedu dogoru won ñaw taweteɗe dabaji ɗum mbawɗi raɓude yimɓe
Mohamadou lolliɗo bamuy touré heɓani ɗum studio tamani guila yuwaru
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mbawa heɓude dow bembe ande ɗe dow helamen facebook kañe compte twitter fedde musel en signinimɓe sappo e joyi lewru octobre hitande 2016 ana anni wadde murdere golle bal e tati fuɗɗude janngo dow dartugol tabugol ko ɓe noddirta article 39 ka noon ɓe nde fedde musel en holliti wiide jooɗa haala jukkinan ñaloma hannden hakkunde maɓɓe e gouvernement o terroriste en capanɗe jeegon e ɗiɗon itta e jatte kaɓorɗe jeenayi e motoŋaji jeenayi nannga bomboje du kewɗe e bonnama e juuɗe terroriste en juuɗe terroriste en ɓe maggal gal pat en jeno barama jetton bar minama hedde soldats e mali dun yo al adara ko dirpa hokki le ko joddoto e nantinobe kabaruji lewru fu ko wadi kenyan sappo di lewru desembre ndu do kabaru de nagu leydi meden di bonandaji ngadi le lewru novembre ya bendu directeur dirpa colonel suleiman dambele holliti wide gubeteru de cede ana gondi wadde imma daraji kewdi le baleri e hirnange leydi meden di le lewru novembre ngadi le lewru novembre ya bendu kede ko wizi data mayga do facitan fatmata mayga
e c'est au niveau du théâtre centre qu'on
le uddu leydi ndi sorrasi be buri gollude e din golleji amde kabaruji do gube jihadin kobe ana henna be golliri avioji di won nangabe e jihadin kobe kanye min ngaji kewdi woni ko irta to golleji di ngada woni nyono duanza konna boni bankasi fa yottade e banyangara won kabaruji di ngana ngonga gondi do bembe de dum fu fa golleji sordasi embe pentine na wadde dirde bibbe mali en fentude kala golle gondi do e wadede fa denagu tabita le leydi ndi
yana boku e
imbe jom en kabodde wonnobe do moto ngaji pelli do mobe lumo gotel dum wadi alan jabbe do hakkunde ngendi kokorum e forgo ley ko minna soni ali ibrahim be didon na barmi hen sanne be naba masudu doktoro hopital gawo sawrede nana laj kebaade cagal mudu holtam wiere goto e banmu be hedde e barmi mudun le on wattu goto imbe jom en kabodde wonnobe do moto ngaji wattu 13h kany en du nati le ngendi lele hoy hausa on nokku ana le cercle en songo nana laj kebaade don hollitama wiyede no ben jaadi dabaji e gendindi fu fandi fu e be jahimbe chapande tatun be nya dewata le nyaloma ko buri jibinangoji chapande jeddi le lewru sudu doktoro ses comme djeni le cercle kolokani no himbe mudun ana no himbe mudun ana jale ndu sudu doktoro sanne ka ses comme o ana jogi tidallaji yogaji hono fandugol gollobe e wi horebe mabbe fay e tawerbe gondi tidallaji horebe hono warobe sawrade be kay ana anjatta gollobe le sudu doktoro ndu andi ko kebini mi en tiagal ko yumi djeni do faccita ngo mamadou sama segu fatmata mayga
to djijen tun nyawbe hobbe garta nyande fuf le soscom o e wi ardibe nuku o nyawde buri fuf yirude to ngoni bubala nyawuji fofango ka huntangol hore di do nyawuji di satuna tidi sab alqadra do tore ngon butumbe na famdi kadana docteur madeleine tugu ko koni horejo kabar ka gollirdi nuku o
cette periode ça c'est un peu
wakati joni o nyaw fofango buri hewde bamle lewru decembre de janvier reru dogorudu ana jogi sembe kanye nyawuji kewdi goddi kasi miden kaja kake gollirde fa nyawuji di kebene dabari sate miden bayi jibininde rewbe sappo na sappo didon tawene li jeddi min jogi ga dum ti dalla mawdo non
ça pose un peu problème
nyawbe be min jidi tonbe njetti sane golle docteur embe
wana na piselle
ne min gari yewtade do fu e be cakitamin no wodiri min kebata ti dalla fu do e be teddina min e be andini golle mabbe mi de jowta be fa buri haadi wala mi heba ti dalla fu e andini golle o sanne
gele asurala
ardibe suru docteur ndu holti wiide hakunde chapande jiddi chapande jetti le temedere robbe ciube jijeni ngaran yewtade le nokku o ka non e be min siti e ko be do fu fo jukitita ko no haniri chili nay cpn njiladi di
kuli koro imadara do kabaro hollitingol bonngol nafa hibogol kaska wadi alan jabbedo don sappe go lewru desembre ndu o golle fanda mudun yo hollitinde martinde jamare de kumpo fuburi sukabe jokolbe nafa bonngol kaska kany e kuteji ko watta sini a watta e kaska de kasare lawul hewtekema ko buri sukabe jokolbe teme doron kawre o imadara garan garan hunchani dun hore do faba mu direction regional protection civile kuli koro tay kitangoji himbe do mbaki yogabe hala hello ameme noddirta zoom sira men kala handen hala debbo goto biyetedo fanta o kabo debbo mbaro dubi nogay ronki hewtude hore modon batte halaji himbe no jiratama e kalata nowri dun ana naw yonki mako sanne aniko adama amadu haidara hebini ando mako do facitan fatma damayga
wakati wadino sanami borno kadle kewdi so mi heba jaltude dum fufami dada sarri halaji jimbe dum woni ko fanta holli tiwide afayide afojide arawnide na wombe mabbe madu ha gidam abawlide hodonema mi famtama joni de di halaji ngoni ko torrata fanta saati mo darato e tintorgal mo tinto mo hebata e hore makko kaddi mi e hore mi won den an goto jalo kam de yi afu sab mi fayi no woni neddo o mo torraka hewti holliti wiide fa fanta hebe welde yimbe si safari fuko mo nani adnar allandu po ino neddo mo soda an kam biamo tan safari dan mo jano fo ino neddo hunde fu hatta mo sodde hono no fanta no hewbe e wakkati mo gonden na o e torraji an ngoni do mun en ka yimbe nyoobe neddo do kabaru mun njeggiti hala mbiyetedo bi adama hundoko mun an buri yite bonde hala gokka do an hollita wiide neddo fu mo jatata ko ko wiyete caggal mun o woni mo hono mun wala
sakirabe do kadude di kabaruji ka andoni fu do ba hebude do 3w.studio80.org ka kedde heraade do e sedde yawtirinde wara jukkinende wassalam do esed bi malifu heban kartal biometrika o kabaru kanan ko be lam hakunde jo kolli tiduno yonter yabbene de do fuddugol golleji mu inti mo ingol carte d'identité biometrika no ngal kartal dubi jowon ko hani wadde ngal kartal kessal don holtan wiire ciagal han carte nina e carte électeur don ana goldirta ke kassena no ngal kartan ana way nawtere du le e cdao go hakilla bibbe mali hewbe jitti dun kanon be ana ametta sanne ko himbe leede godde moyinta de carte fabe dode den fam anne ko imirana kilumaga hebine do faccitanga mamadou sama sio ko fatmata mayga
lam ko be ngal do kartal kessal denangal muinama be do tugade talkininadi yo kartal nafo ngal dun bangal wuteji tutado mu ingol dido kartangaaji di woni gollirde lidi almagne dermalog so won meltani be odo kabar o wobbe kayna cikiti denagu ngal do kartal lolirgal biometrique
l'inconvénient
kuteji mu woni yalla so kartangal majji hono neddo hebirta dun kessi yide nafamul feso min je dun tafal be mila dun hunde wonde ne min jogino carte d'identité ne muido fu ana wawi wande dum fesa jaya ka leedindi kasul lamun ko be kebi hakkile wartirinde cartal biométrique hende cartal ngal yafirta heddi be kessi
le prantilement
monsieur koni do hakter lamu hokki tajural wiide ngal do cartal na hayba sanne wonande leedi malindi fayso gollirra leedi almagne mu intangal keddana colonel abdoulaye mayga kanko ni monsieur koni do hakter lamu
nous assurons
la to sababu min bawana ko ay amenna kabaruji ndokete di fu le leydi mendi heddoto misali joni hono kartangal hollitaama dum moyintaake ciagal leydi kassi le maliga dum moyinete
kulnal abdullah mega beedi wiide dum no galdo kartal kessal biometrique hadan inde malinkobe tawe ndedidi le yubongo hono dum tayka den bangal karantingaaji di
nous avons aujourd'hui une vision
wonno min jirata golleji di hono joni neddo goto fu heba kartal dum laato sababu buytude neddo goto tawre carte talki ma fu denoto dido bo kalisi mo inirte do carte de ana wawi resede miden mo ina carte kewde carte biometrique carte nina kanye carte lotirtedo handen alla e carte biometrique carte nina mo intake kasi wana hala carte lotirtedo ka
e n'aura plus de carte d'électeur
ngaldo carte biometrique latudun sababu bibbe leedi mali ngada dawi mabbe honno be jidiri le denagu hakunde leede CDAO de no holitri général de brigade Daoud Ali Mohamedine ministre kumani do denagu leedindi
toute la disposition sécuritaire
dabareji di funga dama fa talki di denno do kabaru mu mi ewi mi jewti kartangal ille do dum moyinetedo mi teer hono kartangal wala hono denagu kany holare de tetteji di fu
fiabilité la carte
do jati yiwere bangal sariaji CDAO e wi sosologen be holtiwide hono gal do kartal hono hunchinede hore gilla wattu 2016 kanon brima eli dikuna nader lamkobe wattande hakilo sanne buppi tayka di ele kabarunina
ya de malien
do kartnina atawan yoga worbe non ka do kartangal rewbe be bindata do hen hono joni yimbe cottube e nokku jumu gombe le Canberra Burkina kanye Niger nadu be Mali baro be yimbe ujunaji debe e goo cottube e nokku jumu hewbe e mabbe talkidi ko majji dun laato sababu kambe dubbe kartal do inde mabbe
tete biometrie
eden baw jaati wiide telaji taykadi le dereji lulirdi carte consulaire ma nina njetaake le kabar ngal do kartal no holitiri Mohamed Lamine Ban goto e ardibe fedde humaninde malinkobe gonbe tagal dum woni hukkonse malene l'extérieur
le probleme était
ti dalla ka tagal leydi ndi buri hewde dina ga en e dun jogi nafa do talki yimbe dawobe njohobe tagal leydi so heddere jaaguji na gollirdi hono di e bandu en fusa wala kartal wala ko bawda wande e dun walla worbe jon affaire uji dawde
père de voyage
elle ko nawo humpiti fuddugol no ingol di do kartangaaji di jogaji majji totama hejabe lamu jogabe